bongamusic.com.
J-Love,
Lipina Zambonga,
Danda Sog. This is how we are blessed.
You know me.
Kuzwa man, momukulo waluna. Kuzwa man, Billy Mose. Kuzwa man, momukulo waluna. Kuzwa man, Ogastie.
Kuzwa man, momukulo waluna. Kuzwa man. Kuzwa man, momukulo waluna. Kuzwa man. Kuzwa man, momukulo waluna. Kuzwa man.
Billy Mose.
Kuzwa man, momukulo waluna. Kuzwa man.
Kuzwa man, tunalulea fa, kuzwa man, babali veleze, vashiman, yewa kanyala fa kandiki man, ulingete mwa buso fulu man, kwa kunwela sewe nelufu man, ni utulelu mwa buse mwani, uliva seke tisa mazivwani, haewa kiniti kandi halu yeni, lusi savi gaizi luti yeni, esilu na ape alubi yeni, ya savini mwalanjo lubi yeni, wani ya walumba konda kuseni, wana mwa vinela basizani, woi niwe na utile uchwani, mwengelele kiwo Muncha uchwani Nibuze kwa te Kuzwa mani Momukulo waluna Kuzwa mani Fili mose Kuzwa mani Momukulo waluna Kuzwa mani Ogastie
Kuzwa mani Momukulo waluna Kuzwa mani Kuzwa mani Momukulo waluna Kuzwa mani Kuzwa mani Momukulo waluna Kuzwa mani
Fili mose
Kuzwa mani Momukulo waluna Kuzwa mani
Nelu libelezi Mauza Mushangelezi Biwamba lulu kerezi Nili tino luna lule kerezi Babuse faba umezi Kuyotona niwona varumezi Mwabuse mwale wakondozi Fakikunwa seveno wadozi Ogasti kiangana mwaminzi Tumikitikiti fokizi yezi Mwone semo sitinezi Nivulu kwe wasona sifetuzi Luna lusa na taba nibozi Sevene ya mahala lumboyozi Halukoza kunazaba pongozi Kikuvina nekenge upongozi Uzo yaka kikuli Kuzwa mani, momukulo waluna Kuzwa mani, fili mose Kuzwa mani, momukulo waluna Kuzwa mani, Ogasti ye
Kuzwa mani, momukulo waluna Kuzwa mani Kuzwa mani, momukulo waluna Kuzwa mani Kuzwa mani, momukulo waluna Kuzwa mani
Fili mose
Kuzwa mani, momukulo waluna Kuzwa mani
Mukitiki kuitombola Isike konda kumbombola Yete wanga na chilombola Isike hape wa mwanja kaombola Famu kitiki kuhavula Watu vache kuwea nipevula Isike kuwa yumbula mugula Kapa tuo venge tualitavula Uzive foli kapala Hakuna ya kalenga nitala Esimwa utuwa madala Mulu fepe isike kukatala Oke kifamu kitilu wa ungula Swala wa hau baka kubyangula Unafaba sakozi womangula Kono fakumuiseza ngula Chwale nibuze Kuzwa mani Momukulo waluna Kuzwa mani Fili mose Kuzwa mani Momukulo waluna Kuzwa mani Ogastie
Kuzwa mani Momukulo waluna Kuzwa mani Kuzwa mani Momukulo waluna Kuzwa mani Kuzwa mani Momukulo waluna Kuzwa mani
Fili mose
Kuzwa mani Momukulo waluna Kuzwa mani Kuzwa mani Momukulo waluna Kuzwa mani Kuzwa mani, momukulo waluna kuzwa mani Kuzwa mani, momukulo waluna kuzwa mani
Fili mose
Kuzwa mani, momukulo waluna kuzwa mani
Download it at bongamusic.com Download it at bongamusic.com